nze kulira kyengamba mwana wange mwana wange enkyogenda mu bufumbo naye gwojjukiranga nnyo empisa zaffe eyo gyogenda byokola byebitumbuleyo mwana wange okuzonda banze ne kitaawo si kikinala nga mbuuza ekyo mazima maama nkusabye okumanga emirembe ekyabaami kibawa ensimbi kibawa essuubi nti omukyala wampisa gyavoola baffe tukuza jubiri naawe nkwagaliza jubiri olwo oluguudo lw'obufumbo luguudo lwa lubeerera manye ekyo mwana wange wata fumba bobeza gwe Fumbanga mangu, no one could jule ya kakola kola. Mutaba niko kwa fumbira, chiruma umuchalo kujula kwenota lia chiruma. Manyolu ganda kulia baba, akanyama kasi salinda kwa kulia. Wachiri ebiri gane taunya, eyo jo fumba yebu damu damaka. Atato mubuza java, echimuzi sademeri omwe wakawano. Teka kotu zidwa kunawa, raya kuluntaza sweetie tromu sumbuwa. Wata, 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 boveza kamere komami. Echo chimanye munange Echo chimanye langa Nomu wana kula mwami Chimanye munange Busaidi dishi Tebu kuzimba mwana wange Tebu sema ka Busaidi meni Tebu kuyamba mwana wange Ozo ulira Nesenga obya kugambye Obikola bulungi mwana wange Ulira Nawe koja obya kugambye Obikola bulungi mwana wange Samba kadali kati wano Samba kadali Ebelo bitegedde samba kadali Samba oh oh samba kadali Samba gomeseyo oh 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 linye nkondo Linye nkondo Ebelo bitegedde linya 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 Chala go for me.